Tulampa nagula lelelita. Tulampa nagula lelelita. Winampa nagula lelelita. Oh sawashaya sawasha, sawashaya 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 ngoma. Oh fanaviti sawasha, sawashaya 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 ngoma. Sabashaya, 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 ngenguma. Abane wenu sabashaya, 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 ngenguma. Tinampa nakala silwane tsi. Tinampa nakala skobi tsi. Tinampa nakala silwane tsi. Oh sabashaya, sabasha, sabashaya, sabashaya, sabashaya ngenguma. Oh fanaviti sabasha, sabashaya, sabashaya, sabashaya ngenguma. Oh bumla ndiyayipinda. Sabashaya, 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 ngenguma. Umla ndiyayipinda. Umla ndiyayipinda.
Ata, eu não quero que o Tchola em Tichubo. O tandaga bizoza kwamaneka bathi mbo hawo ata hayi phela into abayisuke ithandile kuye iqamba igama ethi mbuzi imbuzi uyithanda kabi ngoba nasesikoleni bathi waye futhi kakhulu emsindweni wembuzi basekuthiwa sekubhekisa iy'lwane bathi wayigquma kakhulu leyo maphambili uyokhalisa kwembuzi-ke uyokhalisa kwembuzi njengobuzwa nje khala nje njengobuzwa khala nje ehe njengobuzwa khala nje ukhala kanje naye lokubuzwa nasemfuleni yafika iqulisa obaya imbuzi imbuzi uyithanda kabi awu nase ngiyabona yo yikho engaganiwe nje wasuke wathatha uthando lonke wanikeza imbuzi asengehlisa umoya ngathi hhayi faka amangelelweni umdinga kabi ukumcasule kabi esenyiza uproducer wami uphathaphatha fokanqoko imbembemeka mahlala elibabe simhlonipayo okade afike emculweni ethi kunoba kwabalahlile uphathaphatha ufokanqoko hawu nanamahloni uphathaphatha sembekezelele kangaka ingani lomntu abhimbulayo efishalo uphathaphatha i-quickybot wazi washitshinga phansi isiginga usethini namhlanje uthole ubalahlile kodwa yena sekusele kancane simthole umusuke emculweni esibhudo kuba kuca suke kungaculi yena kodwa hayi akunakinga kunakinga distek foka amanqele ngiyakuhlonipha kodwa umtshethi yena zombambe iy'ntambo zolweni ungigicileke sembiza ngoba bomncane uhambani lapha ukuda bolwaziyo aphinde wakhaya distek foka aca umthetho wakho maye sesuke sefuna utshontsha ingoma yakho qala kubize ngoboba omncane efuna ukubonje uyakujabulela loko ebeseyithatha njokubona esasekamthumbeni nje naye wayeseqalile kubiza ngoboba omncane umgqubeni seyayihambela emhlabeni hayi zona ngiza ombasobhaka uma sekubiza kanjalo khona ingoma yakho esefuna ukuyithatha isele libi ifika kabi ifoka ntombela dumba kasibumbu ngoba usenodaba esiphezu kwalo olungakapheli namanje wasuka lapha ekhaya engasitshelile uthi uye emkhehlweni onye insizwa yangapha enkanzi owusemahlabathini wafika wenza lokhu kufosa kwakhe wamthela ngolobhabha webaba waphuma ngesamagundana athi wafika wayidlula imoto yakhe lemaluni uthi ubhoko nakuba watholakala kuthiwa wathola isalukazi sasiyovova insipho ezayisalile nakhona sibona utshwala sekubila ngendlela engajwayelekile ekuphakama amagoba amabili kuyeshona phasi uma ngena umuntu jakulokuqala kubila kanjani kanti usevela ngalaa nto ehlala kuphela waphosekaphakathi ekuphongoleni lotshwala phela ukuthanda kabi babembuza bangaza kuthi awufosi wabele kwashiya imoto akusekho sikhiye nathi sesiyashawa lapho manje imoto ayivuleki wathi hayi vele ngayibona sezimnyama zonke ngabona ukuthi hayi bazele ey'kanye zibe zadela amehlo shayile loya muntu ziyashaya ezinye insizwa phandle awu asikwazi Sehlale vuvukela ubuso nje awu kodwa nawe mzala awumizwa black ifoni shit man demand awungithe sengibuya ngathi awuthi ngidlule laphana kwansibane ngiyobona le ntshebo omkhathazi wentshebo wentshebo angisakuhazi wayaqula ngonomahelelo wagcine ehambe nawo nomahelelo ekhuphi liyanye uyanyanye ngifika esitolo sange lithi uyasuka nje swaba yinazalete nisukele insizwa nigijimene esontweni awubambela ngithole umfana wakhe esitola umpimpili yasha wathi baba udumba kasibumbu ngicela umyeke ubaba ngoba besahlele kumnandi sithembele ithunzi kudisemba bese kuqhamukwale ngoto yakhe ebhala usigwebo wavele wasukuma ongathi ukhishwa yizisu kodwa usandokusuka nje bungalungu uze uzombona athi ma ngithi lungu awu ngiyayibona indoda ngithi siyahlangana 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 kanti mpandi siziyagamanqane muva lomntu uyabale kupela ngabo ndo siyositela nje kodwa kulungileke ngizokuyeka ona ngoba sibuye sinikele nawe lapha kunye adizi awuthi kayishayi koma phambi jonga lufakansela wathi hayi ushayi mnte wethu yokuvele kuyiphuphulu akuzani noma kuyilulwane noma kuyishongololo noma kuyiqhwaha ngasethi mnaxha isikhova nje usasazi nesikhova lesi sikhala kanje angifuni ukuba nebokini awuthi nginiyeke abafana bakithi eke mbize nazo iy'nsizo eke ngiqale ngonjiniya unjiniya odumile odume umhlaba wonke jikelele ukatsheni umsaba umfokanhlo of the two of the couple. Let me say, Larry, for a kiss. Quick report. Petit bébé, for a massage. What a part. It's over a tear. It's so a bit of a Petit bébé, for a kiss. Cool, a little sound to the South Coast. Jesus Kitley. The petit chocolate, the puzzle, the other one. A shy way. International, M's in South. About you, Petu Kalun, Petu Stabun, Petu Stadio, in Tota Panda Nambi, Uma Chef Shay, Petu Chipe, Porazo, Petu Pit, oh, Father Matosera Matos Nambi. Wait, this is a cool quick, Petu Pomelin, Petu Mapi, Petu Sepil, Abatika and the Kulika and the Labana Zingana Zabalera that way. Shit, man, damn it. Better day. I'm a little bit of a man who comes and gets a phone call. Better fake. Better do. Better part of the day. Better part of the day. I'm a little bit of a man who could do it. Better bullet. Better fana. Better man. Oh, man. Man, it's a little bit of a man. Oh, so much. I'm so far, man. Man, I'm a shit, damn it. Uzakelele for a canyon, only to come to the left. baza bane aho matoda bana kuguru satu aho suba matoda ah yo mfunayo usiye mthola ikwenza ukhiphe before mpaka nje umphe kwengoto faka zulu maning
kosa nje shaya 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 ngoma ulambe ayipinda.